day. People dancing away the fear, crying for our song day. Now we are happy cold, we are back in Kai. Kai, that's where.
Holile khadi. Mhm. Lazi dinomdla.
Kalobo nithi into yakudala le.
Heke. Ngoba ndithanda kuva ngembukane zelihlaza zekuntokubana uRadebe ikhona imbiza, ukhona nopotyi awubekile yopha. Nanomdla ndaqonda ubana hey njengokubangelengele uneminyaka kwaliqonga lomculo. Inga usiphukutya kwendlebe.
Ewe kalobo nje.
Ingaba ke mhlawumbi kuleni imbiza upheke ntono uRadebe?